Yo, listen to your heart. Yeah, no matter what. Noxa ubunzima bukhula lo ntyatyambo uncothu lukhulu. See, this is not so hard xa siwumane uvuthulula. They never realize ukuba kuwa kukho lula. Listen to your heart, man.
Funeli cash and the crap before if fame. Bendizini nkuluma nsithi crap uyami lame. Ngoku ndiyahombisa ezindlini ndikwi frame. Xa ndibhala ndibilaqho iwesi zam sisi flame. Ndikhule ndinjubaqa ndisoloko ndisematyaleni. Nesista zandibonisa zathi manzameli fam. Ngoku ndiya wina jonga itenili kwi game. Esikolweni ndandisafunda ndizi mcingana nerhyme. Aze athuthisha nguzo wena useko right. Esikolweni ndandisaphasa ingqondo yamicingi mike. Xa ndibona iphepha phantsi kuvele kuke ezinye iilines. Bazamile undityhafisa kwada ndiqhubeke ndibhale. Ukukhanya bendingakuboni ndibhizi ndilayita amakhandlela. Impumelelo isifikile ngoku ndim ovula indlela. Sendiredi uspend imali ingathi azanda wedakeni. Ndifuna uba ngumfanekiso ophilayo ekuhlaleni. Ukuqala kwam ubhala ndandithi ndiyazibophelela iphepha nepen ndalijonga ndalidelela. Bendingayazi uba ngalumandela uyazizela. Ndizibone selen flow ukuba le nto ndayidalelwa. Italente yomculo yayiseqalisa undikhweba. Ndathatha ibheki zam nam ndaqalisa ulandela. Ndabhala into enenxasa abantu baqala ulalela. Abanomona ndabahoya into yabo bona kugxeka. Nawubambelele nelakho iphuphu zolifeza. Uthi umnqantsi unyuka uekthe ngathi awuvakalelwa. Uhlatywe nangameva uhlale phantsi uzibangule. Uzuthi xa kubuhlungu ukhumbule ekutheni uqalile. Ibhizi ndithrepa hard funa ufezekisa iphupha. Kusihla kusenyuka soze ndivume ukuphuncula. Ixesha lamahate landilahleka ndiseprimary. Ngoku ndibhizi ndipusha isilolo njengontondo ongenamzali. Ongayazi nekusasa ukuba lizomphathela.